Kongo, zangu zimeshikani kongo. Kongo, zangu zimeshikani kongo. Maongongo, maongongo, zangu zimeshikani kongo. Maongongo, maongongo, zangu zimeshikani kongo.
Befotuma kule mboro Nakanyonya kanyonya kiroboto Funika senye geto mabati nusoro Best kono kono bila nyoko nyoko Konyagi koto koto tribe wa joto Shingo niki sling dole niki ngoto Mudheru kubuya kuchapa tumboto Team kibao kishashi msokoto Ayayaya bori tuni magonglo Kima ngoto kidosho apewe gonglo Kocho kocho gonglo gonglo Wangi kako itako nitoka gonglo
Wapi dadake aje apa ni pakate Wapi
Kongo, zangu zimeshikani kongo Kongo, zangu zimeshikani kongo Maongongo, maongongo, zangu zimeshikani kongo Maongongo, maongongo, zangu zimeshikani kongo
Sijone simba na unogopa buru kenge Mawagido za geto ndo zinajua unenge Kondiko za geto wezi katata na wembe Na gushodo wa geto atambui para za matembe Jaba na kikrest ni kolembe Kanjoti mdogo mdogo na ipil kama embe Zangu zini kembe Nilole kama yai zini show ikona pembe Nafana na malenge juu itabidi ni perembe Kaende kaende manoti mbichi zinakaa tikiti za rege Ndo venye daily napitia pori za wagenge Wanyonye wanyonye kama peremende
Wapi dadake aje apa ni mpakate Wapi
Kongo, zangu zimeshikani kongo Kongo, zangu zimeshikani kongo Maongongo, maongongo, zangu zimeshikani kongo Maongongo, maongongo Zangu zimeshikani kongo
Rikicho, banture Rikicho, banture Wachungulo, wachungulo Wachungulo, watagwan, watagwan Rikicho, banture Rikicho, banture Wachungulo, wachungulo Wachungulo, watagwan, watagwan
Kongo Zangu zimeshikani kongo Zangu zimeshikani kongo